Plus Beats.
I've been thinking about my past for a while now. Always knew it wouldn't last for a while now. I just hope that I succeed. Cause you told me to take on one mama. Oh, life is hard. Don't get to enjoy it, Lotama. Oh, life is hard. Yeah, life is hard.
Loko nga fumangi kwala nga ta kutlhogomela vutomi bya tika ko lava mona byi tisela hambi nga ri na nchumu ko lava ko tiphandela wife nga ri na nchumu fela ku va rukuzameni loko munhu fuma i ta kuma tienemi sweswi na hlupheka ni jikela na family vutomi pe bya tika i xiganga na xirhelelo loko swilo swi tika swi lava xikhongelo.
I've been thinking about my past for a while now. Always knew it wouldn't last for a while now. I just hope that I succeed. Cause you told me to think I'm one of mama. Oh, life is hard. Don't get to enjoy it in long time. Oh, life is hard. Yeah, life is hard.
Ni khongeleka xikomi ta musa vatswarisiwanini a ni lavi ku safara everyday ku dyiwa pain na mina swi lava kuma swimbalo le ka xeni swilo hinkwaswo ho swi tirhela va tsundzuxa everyday no kombela we tatana a kuleki everyway vosiwana no byi langa everyone ha va se I took a lot of things then realized I couldn't pay. Vutomi lebya tika nkwava lexi swi tsakisaka ni smile everyday na xihleko lexa fake ni famba hi mikondzo phela ni pfumana take ni nge hluphekisi vana phela se swi nge saseki nkwava loyi a nga perfect everyone has mistake ok vhela mi xikwembu se van'wina mi nge swi cheki vutomi lebya tika because
I've been thinking about my past for a while now. Always knew it wouldn't last for a while now. I just hope that I succeed. Cause you told me to think I'm one of mama. Oh, life is hard. Don't get to enjoy it in long time. Oh, life is hard. Yeah, life is hard.
Vutomi bya ntikela mana fambeli hi nchumu kahle kahle mina ni twangara na ri munhu cause I'm lonely a ku na munhu wo ni pfuna I need some help ku ri ni ta kota ku fuma ni ta ti olovisela vutomi ni suka xinyameni ni ya tshama rivonini na ringeta ku tiyisela mara still swa ntikela ku ha swo ni olovela oh life is too hard when you fall must bounce back like a basketball mani fambeli hi nchumu mi ni kombela ku pfuniwa loko ni ta humelela ni ta kota ku mi pfuna kahle kahle mina ni lwela kusuka vuswetini cause i nandzu ku tswariwa vuswetini u tlhela u fela vuswetini xikwembu na khongela mina ni lava ku humelela hayi ni pfuneni ni ta kota ku humelela.
I've been thinking about my past for a while now. Always knew it wouldn't last for a while now. I just hope that I succeed. Cause you told me to think I'm one of mama. Oh, life is hard. Don't get to enjoy it in long time. Oh, life is hard. Yeah, life is hard.